radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nu mwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mbyizwaho nange Venuste Nshimiyimana. Iki kiganiro cy'uyu munsi ni kiganiro duharira agasaro kaburaga kabonetse umuryango w'umubiri kazi ufite nyina w'umunyarwanda kazi Helene Veline Schmidt ubonetse nyuma y'imyaka 51 awushaka na nyuma y'amezi abiri gusa aje mu kiganiro agasaro kaburaga. Iki ni igice cya mbere, igice cya kabiri ndagiharira mwebwe mwese mushakisha abanyu, naho igice cya gatatu kiraba icyo guhuza umusaza Andrea yari bakare n'umuryango we yaramaze imyaka 37 atandukanye nawo. Murakaza neza mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazero,
shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintege,
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe.
Hashize amezi abiri tubagejejeho inkuru y'umumetisi wabyawe n'umunyarwanda kazi amubyaranye n'umubirigi Pierre Schmidt wari umukozi wa leta y'ububirigi mu gihe cya gikolonize. Madame Helene Veline Schmidt atuye mu Bubiligi yaje mu kiganiro agasaro kaburaga adusaba kumufasha gushaka umuryango we amaze imyaka 51 ashakisha yarahebye.
Mon père s'appelait Pierre Schmidt. Il était
Data yitwaga Pierre Schmidt, akaba ari umukozi wa teritwari ya Rwanda Urundi mu mwaka w'1961.
E votre maman, vous
n'avez pas maman wawe uramuzi?
Malheureusement, mon
kibabaje ni uko adatigeze ashaka kuba izina rya mama wanjye, niyo mpamvu uyu munsi mbitabaje.
Je fais appel à vous.
Est-ce que il vous a donné au moins les
yabasarigeza kubwira iby'amavuko yawe wavukiye he?
Bien, j'ai un certificat de naissance. J'ai l'impression que tu vas fondre. Je suis apparemment sur mon certificat de naissance de Nyanza.
Iki cyemezo cy'amavuko ariko gisa nkaho ari igihimbano. Cyemezo mfite cyatangiwe Nyanza ya Butare. Handitse ko mama yitwa Nelson Mukamurira. Ibyo mfite icyemezo cy'amavuko ariko namenye ko data yakoresheje igihimbano, nayo mpamvu mbitabaje.
M'a fait un faux certificat. Et c'est la raison pour laquelle je fais appel à vous. Parce que il y avait un monsieur qui travaillait avec mon père. Il s'appelait Théodomir Rwabyumba.
Kubera ko hari umugabo wakoranaga na data twaga Théodomir Rwabyumba, yambwiye ko mama yakomokaga Byumba mu majyaruguru y'u Rwanda atabaga mu majyepfo y'u Rwanda. Yampaye amakuru menshi, ntabwo nashoboye kuyakurikirana, ariko ubu none ntundifuza gukurikirana amakuru yose mpawe.
Vraiment je n'ai jamais suivi ce piste parce que je ne savais pas, mais maintenant j'ai tellement envie de te retrouver ma mère que je suivrai tous les pistes.
Dites-moi, Madame Schmidt, où avez-vous passé les
Madame Schmidt, de votre enfance?
Où avez-vous gagné mon miaka yambere yamavuko?
Je pense que je n'ai jamais été à Savé. Mon papa, puisqu'il était c'est là où il m'a mis pour m'éloigner de mes parents. C'est triste.
Je vous comprends et vous avez quitté le Congo.
Ndabyumva.
Muva rero muri Congo mujya mu Bubiligi.
Oui. Oui. Et quand j'étais en Belgique, on m'a mis dans un orphelinat
Peut-être
elles sont à Dar es Salaam. J'ai envie de retrouver ma famille. S'il vous plaît, aidez-moi.
Nous allons vous aider, madame. La voix de l'Amérique, ça va faire un demi sujet. Vous êtes américain, c'est donc une petite gagnante. Au coup de langue, tu vas faire quoi, une petite gagnante?
Merci.
Agasaro kaburaga kabonete.
Twakoze ubushakashatsi namwe muradufasha ingufu zikomeye zagaragajwe na radio Ijwi rya Amerika igera kuri miliyoni nyinshi z'abayumva aho bari hose ku isi. Umuryango wa Madame Veline Schmidt yatangiye gushaka afite imyaka 19 twarawubonye turabahuza.
I've shed all my tears before I've cried so much.
Nagize amarira yanjye yose. Ubu hasigaye no kwishima. Nagize amahirwe mpura namwe. Mugira ubuntu kandi murashoboye. Mufite ubushobozi bwo gukora ubushakashatsi.
And then they're capable. They have the capacity to do it.
Mwakoze muri mfura murakoze cyane cyane
cyane na urakoze cyane
Imana ishimwe
ntabwo najyaga kumubona urakoze cyane Imana ishimwe
Venuste yakoze akazi karenge y'ubwenge
cyane cyane nabibonye aho kandi urakoze ndasaba rwose uwo muntu nzakubona.
Madame Schmidt afite umuryango mugari uri mu Rwanda, mu Burundi, muri Uganda no muri Tanzania, mu bavandimwe barindwi hasigaye. Umwe rukumbi Mariana Faustine Karangwa ari muri Tanzania, ni nawe twabahuje ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Urakomeye cyane ngutumiye ku Ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro cy'umwihariko ikiganiro twageneye wowe ndetse na mukuru wawe Madame Veline Schmidt nawe Mariana Faustine Karangwa yaramaze imyaka myinshi ashaka umuryango we yawubonye yakubonye urumwe mu bana bakiriho mu muryango. None nagira ngo kubaze kuba wabonye mukuru wawe ari we muhererezi mu muryango nyuma y'imyaka yose urumva meze ute?
Ndumva meze nabi kubera kwishima. Narabyumvishije numva mbabaye, ndababaye kubera kwishima.
Oh.
Na nubu ukunima kumbaza ndumba ndimo kurira
birumvikana.
Menye ngo mfite mwene wacu naratangaye cyane tangara imana ndayitangara cyane. Ese wa mana we kuki abantu bose banjye bapfuye barapfa bashyiraho bose ntarabona Iverina bamaze gushyiraho kwezi kwa kabiri ejo bundi amezi nkanye nibarane ntangira kumva ngo hari mene wacu birambabaza cyane koko kuki namubonye mene wacu batarapfa ni kubera iki? Ariko ndishimye cyane ndishimye narishimye na n'ubu ndishimye cyane urakoze cyane ivuze urakoze cyane ariko sinzi niba nzamubona rwose munzanire
nzamukuzanira
mukuru wanjye barasa cyane njye ntabwo nsa nawe ariko arasa cyane na mukuru wanjye wapfuye ejo bundi yabaga UK
yego komera
mu kwezi kwa kane nabyo narabimubwiye nabyo ndasandara ni kuki apfuye batabona kandi basako kubarasa cyane ni foto yenda
yifite yego rwose ndakumva ibyishimo ufite ayo marira y'ibyishimo ufite no kuba ari wowe usigaye ukavuga uti kuki tutamubonye mbere ngo twishimane ukomoje cyane kuri mukuru wawe ariko hari na mama wanyu iyo navuganaga na Eveline wumvaga afite inyota ikomeye cyane iyo kuba yabona mama we ndetse yarambwiraga ati ntabwo nshaka gupfa ntabonye umuryango wanjye ariko nanone ndumva ari nkaho hari ijwi rimpamagara rimeze nk'irya mama rimbwira ngo ngwino niko yavugaga ariko byaranangoye kugira ngo mubwire yuko mama we atakiriho kandi nawe kuyitabye Imana mu gihe cyose yari akimushaka ariko yarataraza hano ku ijwi rya Amerika twibutse gato uwo mubyeyi mama wawe mama wanyu yamye ashaka kubona atigeze amenya kubera ko bamutandukanije nawe akiri mutoya atubwire uwo mubyeyi wowe yarakureza aragukuza aragushyingira yari muntu ki
ubwiza bwa mama ubwo nibuka ni umukecuru she was very happy yani yarishimaga ntabwo yarataraga mama umuntu wasekaga gasekaga wikanya ariko ikintu atashakaga n'umwanda umwanda wo hanze wo mu nzu w'imyambaro ugasanga arabyutse aragiye harawagiye mu bakecuru bandi yaza agasanga rero twamubona aturutse kure tugahaguruka tugafatira umweyo umweyo gukubura
yego
tugatangira gukubura abandi bakiruka mu nzu bakajya gusasa bakagira bati kugira ngo mama naza rero ntadukubite yaza yasanga tutabikoze akadukubita kubera iki umwanda ubwo rero yatwigishije isuku nanjye mfite isuku mama yakundaga guteka nubwo yateka ibitoki gusa cyangwa iki isafuriya yatekeragamo yareraga ntabwo yari ifite imbyiro yari afite isuku cyane n'ubu ngubu ibyo nkora ku mugabo wanjye ndabikora kubera mama wanjye
yego birumvikana nawe waramukurikije baravuga mu kinyarwanda ngo isuku igira isoko
cyagoraga mama n'indwara yari afite yo gusimeka yari afite asima
yego
asima yarayirwaraga cyane kuva njyewe nkuze nasanze mama arwara asima kuko papa yari umuganga hari imiti yamuzaniraga ubwo iyo miti yicaraga imunira natwe twari twarayimenye twasanga mama arimo gusimeka tugashaka bya binini tukamuha hanyuma akaba arorohewe nicyo cyanamwishe agiye i Rwanda Kagame avuze ati abanyarwanda bose nimugarukire narabubakiye narabahindiye nimuhuze mama amaze kugerayo ari mu nzu iwe ubanza yarabuze uwumuhaye ibyo binini n'iki ariko abaturanyi baratubwiye ngo
ito cyamwe so komera imana muhiru ukora idashira none ikindi nagira ngo nkubaze birumvikana turavuga wowe ni wowe kubera ko ni wowe Eveline yashakishaga n'abandi bagize umuryango wanyu ni wowe wa mbere twabonye azabona n'abandi benshi ariko niwe twatumiye muri kino kiganiro uyu munsi iyo ubonye Eveline nabyumvaga uravuga uti mfite ibyishimo bivanze n'amarira ariko kuba ubu noneho ubonye ko utakiri wenyine mu muryango ndavuga ku bana bakomoka kuri madamu Nyirantengwa ntabwo ukiri wenyine mubaye babiri kuba noneho uzi ko ejo bundi muzabonana kuba muvugana kuva nabahuza hari iki cyahindutse mu buzima bwawe
kuba wambwira ko mfite mwene wacu umubiri wanjye urimo gutinya ntakubeshye
yego
urimo gutinya ya umunsi nzamubona ndagwa hanubwo nzamuhobe
murabikwemereye tuzamuherekeza tuzamuzana
nzagwa hasi kizinyo nzabashukumuhobe
uzabishobora
nuko ndongoye ariko ndumva atazasiga ndashaka kujya kubana nawe cyangwa zifande
yego muzabiganira kandi byose bizashoboka mu imana yaraba ukomeje muriho hari impamvu ikomeye cyane mukiriho kugira ngo mubonane muzabonana kandi ndahamya yuko ibyiza biri imbere abana bawe nabo nabonaga bishimye bavuga bati tubonye
abana banjye barishimye bakoze gurupu gurupu ku isimu yanjye ubwo rero baraganira nawe nubwo naba ntari agatera bakabona isimu ye iraje telefoni ye bakaganira bamenyeranye cyane n'abana
babonye nyirasenge bishimye
baramuzi bamumenye nawe yabamenye barimo kumubwira inkuru zanjye mama rwose arimo kurira buri teka uzi denuse mubwira ikintu cyambayeho icyumweru gishize na n'ubu
yego
kubera ntabwo ndya neza
n'ibyishimo
byinshi n'ibitekerezo nzamubona ryari ndumva nshaka no kubona nanone
muri kino kiganiro abantu benshi bagukurikiye barakwishimiye kuba wabonye umuryango kuba naguhamagara nkakubwira nti ngufitiye inkuru hari umuvandimwe wawe ugushaka nkakubwira ko ari ikiganiro agasaro kabura gakwijwe rya Amerika rwose mbwira iyo nkuru wongere uyibwira abatwumva muri kano kanya nyikubwira nkakubwira ko ufite umuvandimwe wari warabirose ko bishoboka ko uzabona umuvandimwe wawe
ni ukuri nabi ntabwo nabitekerezaga ko hari umuntu nyene wacu nabona nari narahebye ntabwo nari mbizi ko hari umwene wacu hari umaze kubitangaza muri bwo abamaze kubimbwira nibaza ni barambesha genda n'uwundi muntu bashaka bati wowe rwose izina ni ryawe na nyoko ni iki nibwo ntangiye kubijyamo nyine umaze kuduhuza mbibwira bene wacu b'i Rwanda abandi bari i Bugande barishimye cyane ariko abandi bavuga ngo baguye mu kantu uzi kuvuga ngo kugwa mu kantu
yego
baguye mu kantu pe bati ibi bintu ni ibiki Stefania yakoze kuki atabivuze kuva kera uyu mwana yarababaye cyane ngo yaradushatse imyaka 50 yose nibyo
yego
ni ukuri maze kubabwira ntabwo babyemeye maze umaze kuduhuza bwa bundi tukaganira nawe live maze ndabibabwira mbatumira n'ipica nibwo babyemeye ab'i Bugande barashaka no kuza bati tubwire umunsi azaza tuzaze Tanzania tumurebe barashaka no kuza i Rwanda nabibabwiye batangiye kwitegura biteguye bati nuzumuzane bishimye cyane abandi rero bari babizi nakubeshya nibanga n'abakecuru baratinya
ni ukuvuga yuko mama wawe ntabwo yigeze ababwira ko afite umwana witwa Eveline ushobora kuba aba mu bihugu by'amahanga
ntabyo yigeze atubwira njyewe ndi umutoya ndi umwana wa karindwi kuva mu nda ya mama rero abandi bose bakuru banjye bose ntabyo bari babizi uranyumva
yego
ntabyo bari babizi barapfa barinda papa ninjye usigaye ninjye ubimenye bose
ni mbere y'uko ngusezeraho ndabyumva ufite ibyishimo byinshi hari ikindi waba ushaka kubwira abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya muri kino kiganiro
njye ndashaka kubashimira cyane ijwi rya Amerika ndabashimira cyane ntacyo kubaha icyo mbaha ni ukubashimira gusa Imana ibafashe kandi bitazashirira kuri njye bagendere gusha bakomeze bashakisha abandi badafite bene wabo babuze ariko nubwo mbizi barabikora ariko bakomeze Imana izabarira ibyo bintu barimo gukora ni ibintu by'Imana ntabwo tubariha ngo banzaniye Everina ngo mfate amafaranga ngo marihe nawe kandi ntacyo ndakuriha Imana izakuriha urakoze cyane Venuse ijwi rya Amerika murakoze cyane Imana ibe namwe ibafashe mwese na familia zanyu.
Urakoze cyane nawe ndagusabira mahoro menshi hagataho ukomeze ugire ibyishimo ukwiye.
Urakoze cyane Benu.
Agasaro Kaburaga. Madame Hélène Véline Schmidt numwe mu bana b'abakobwa n'abahungu bavuye mu Rwanda mu gihe cya gikolonize abana bavukaga ku banyarwandakazi base ari abazungu bamburwaga ababyeyi bakajyanwa mu Bubiligi cyangwa se mu Faransa muri ibyo bihugu byose by'Uburayi naho ntibahabwa ababyeyi babo b'abanyarwanda babaherukaga bakibabyara. Umwe mu bafashije Madame Hélène Véline Schmidt mu nzira yo gushaka umuryango we ni Antoinette Uwonkunda. Nawe ni umumetisi wavukiye i Butare cya Rwasumo ayobora ishyirahamwe Métisse du Monde riharanira inyungu z'abametisi ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze Bwana Viniste, nakuntu nabashimira ubanza no kubarota nsigaye mbarota. Urakoze cyane kongera kunyakira.
Uri umuntu mwiza, biradushimishije kongera kukwakira hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga k'ijwi ry'Amerika. Icyo wifuje cyashobotse umuryango wa Everine Schmidt wabonetse, twagize umuhango wo kubahuza nawe twagutumiyemo uhari, nagira ngo kubumva ijwi rya Amerika muri kano kanya nkubaze umaze gutururukwa uko umeze nuko wakiriye iriya nkuru.
Iyi nkuru nayakiriye ni ibitangaza, mbega hamwe abantu bajya bavuga ati umuhereke igitangaza uriya mubyeyi jyewe nki tukigiye n'abagenzi banjye tucyufungura ino association hashize nk'imyaka ibiri nta n'amezi rwose ashize ni nk'amezi atanu bambwiye ati hari abantu bavuye isave bagiye batwara bakabajyana mu Buraya noneho bose nta benshi ntabwo babazi ababyeyi babo abenshi ntibabazi aho bava. Iyo nkuru rero rwose yankoze ku mutima kuva nkiri mutoya iby'iwacu Butare na mama yarabimbwiraga akambwira ati hari bene wanyu bagiye ko ntishya tumenye iby'iwabo dore kanaka abana beheze amaso yaheze mu kirere abana benshi bagiye bagaruka. Ubwo rero tugifungura ino association twaragabyatse rwose burya barabivuga ngo icyo wifuje kiraba nenabya twari twarabyanditse dukompoza donc amastatut tuvuga tuti on va trouver nos aînés on sera vraiment leur guide. Ubwo numvaga kubwanjye hariho abazifuza yuko tubazana mu Rwanda kuko benshi ndabizi ko batavuga n'ikinyarwanda darero bose nta kinyarwanda bavuga kuko bagiye ari abana bato cyane nkumva ko mbingimo ko tuzabagide wabo. Ubu rero rwose byashobotse noneho nagiye nkora connaissance nabake umwe n'umwe evidemment Imana yaramfashije naguye kuri ba ya groupe nyine ikene ifite iyo nyota nubwo bambwiye bati ahubwo dufite umuntu wacu rwose nta kindi akora uretse gushakisha ababyeyi nta kindi akora uretse gushakisha mama we nawe akantelefona akambwira ati mora ntekereza ko mama wanjye agiye gupfa ariko nshaka kumuvugisha cyangwa se umutante wanjye ati ndumva rwose uwo mumama mwaramubonye ntiyashatse nta mwana agira donc ubuzima bwe bwose bwa satune utuyo y'ibyo
yo gushaka umuryango yego
ambwira ukuntu yashakishije aseri ambwira ukuntu yagiye muri Croix Rouge donc bariya abantu nabo ntabwo bajya baramugoye mbega cyane kandi nawe atazi ibyo ari byo. Ubwo rero ngize Imana niho nabajije barambwira bati Kigali barambwira ati muri igorira iki ko hari umuntu rwose banyoheza misiyo yawe banyo banyo je monsieur ya voice america nuko nvuze nti bo reka nimushakiye telefone nibwo ba contact none do ntana meza tatashize mu muboneye abavandimwe doko n'uyu munsi naje ubwanje no mu rugo ntakiri kintu nyivuga ntakiri nibitangaza ndega byatubayo
uravuga uti yaramaze imyaka 50 ashakisha umuryango we ntaho atageze kugeza muje hano ku ijwi ry'America ariko uje ndashaka kureba cyane uko yakiriye inkuru nuko ameze muravugana buri munsi wa umuri hafi nka mbere iyo umubonye ubona harahindutse iki muri we ubona ari iki kumenya ko afite umuryango byamuzaniye
yewe mana yanjye sinakubwira ngo iki ni umuntu ni ari heureuse ikibazo gito gusa afite ni uko avuga ati bo uyu murumuna we ntabwo bavuga n'igifaransa ntibavuga n'icyongereza donc byose binyuraho enregistrement kuri WhatsApp noneho nkamusoba nkamutelefona nkamusobanurira ntibavuze gutya avuze gutya yavuze gutya murumuna we nawe ati rwose ati ngomba kwiga icyongereza ati ntavugana na murumuna wa na mukuru wanjye nuko urumva twese nyine nduzi ko ari isi yose twese nyine twarishimye duko uriya mumama rwose yarishimye cyane n'amarida yariraga kera ntakiyarira waravuga ngo yararize akwiye none bagomba kwishima ko yatangiye kubona doko imiryango yafungutse kugira ngo abone bene wabo
mu muryango w'abametisi bakomoka mu Rwanda ari abari mu Rwanda ari n'abari mu bihugu by'Uburayi ndetse na Amerika ntaho batari ishyirahamwe ryanyu urifata hose abametisi bo undahamya yuko Evelyn Schmidt nari nabivuze mbere niwe ubaye imfura y'abametisi mu kiganiro agasaro kaburaga muri umuryango wanyu w'abametisi iyi nkuru bo bayakiriye bate mu magambo make
yo bayakiriye neza cyane ubarishimye bagiheza amafelicitation twese kandi ndababwira nti ntabwo ari igihe nyine nkuko nkunda kubivuga ni MDM Métis du Monde yakoresheje ubushakashatsi kugira ngo tukugereho barishimye cyane rwose ku buryo ahubwo mukomere kuko nandi n'abandi batangiye kwemeza ko bishoboka hari n'uwo twaganiriye mu kanya arambwiye ati nge ntabwo nari nkibyitayeho n'ibyo byose ariko nanjye ngiye gutangira mbishakishe urumva kuko bose bageze mu myaka hafi 70-75 hariho abari bararetse barakuyemo amaso bazi ko ntaho bahera bakumva nka Evelyne kubera ko Evelyne yagiye ashakisha kenshi bose babizi ko yabuze nuko baravuga rero bati ubwo Evelyne bishobotse n'abandi birashoboka ahubwo mwitegure bwana Veniste
urakoze cyane ndagushimye cyane kuba wigumye kano kanya uri mu kazi ukaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga ngaho rero ukomeze ugira akazi keza n'amahoro y'Imana
murakoze cyane kandi Imana ibane namwe komeze bahe urukundo mufitiye ababashakishiza ndabizi ko ari akazi katoroshye ariko Imana ikomeze ibarinde kose ko turabakeneye cyane
urakoze cyane
Shaka gasaro kawe uzakabona
zero
Shaka gasaro kawe uzakabona Wiki kintege Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga hashize imyaka 28 mu mwaka w'1994 umwana w'umukobwa witwa Bernadette Mukarwego ukomoka ahahoze ari komine ya Runyinya muri Butare yakoraga akazi ko mu rugo arera abana b'umugabo warutuye Kanombe witwa Karemera Lambert barahunganye bagerana muri Kongo igihe inkambi zasenywaga baratatanye Mukarwego yafashe umwana w'umuhungu yareraga amutahana mu Rwanda mujyana umuryango ahose yakomokaga aramuhageza arigendera uyu munsi Lambert Karemera na umaze imyaka 25 atashye mu Rwanda ari mu kiganiro agasaro kaburaga arashaka guhura n'uwo mugira neza atuye mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Muringa akagari ka Rwantobo umudugudu
warwanda rugari
ndashaka kukubwira ko nje akumukobwa wankoreraga kandi wangiriye kamaro wareze umwana wanje none turahungana mu ntambara tugeze muri Congo turaburana ahungana umwana wanje w'umuhungu amugeza mu Rwanda amugeza wacu amaze kumugeza wacu twaraburanye njyewe nsigaye muri Congo mpungutse ntanga umwana yaramutegeje mu rugo kuba icyo gihe uwo mukobwa naramushakiramuzi bambuze nawe bambwiraga yuko avuka muri komine Runyinya
mbere y'intambara yakoraga iwawe warutuye hehe
nari nduye I Kanombe Nyarugunga
yakoraga iwawe yagukoreraga iki
yareraga abana banje
hanyuma muri 94 murahungana nawe murajyana
yego tugerana muri Kongo
ajya gutaha se yakubwiye ko agiye cyangwa se amayira yabaye abiri mutandukana utaza aho agiye n'umwana wawe utaza umujyanye byagenze gute kugira ngo mutandukane
umutekano wabaye mukeya none ubaye mukeya turatatana ariko we agendana n'umuhungu wanjye
icyo gihe
ariko nza kumenya ko yahungutse kandi umwana akamugeza iwacu aho navukaga muri komini Gicigi
hanyuma utashye umwana musanga mu rugo
ee musanga yaramusigiye mushiki wanje njyewe nahungu 97 we twatatanye 96
kuva muri 97 kugeza magingwa ya ubuhashize imyaka 20
25
ntabwo uramenya amakuru ya Mukarwego
ntabwo namenya amakuru ye kandi ndayakeneye pe urakiriho
nta rindi zina Mukarwego yari afite
Benedetta
Mukarwego Benedetta yakoraga iwawe Lambert Karemera I Kanombe niho wari utuye uwo mwana w'umukobwa Mukarwego Benedetta yari afite imyaka ingahe muri 94 ugereranije
yari afite imyaka 18 gutyo
urumva aracyari mutoya n'ubu ni umugore w'ijigija niba kiriho turagerageza ku umushaka niba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya azagushaka azatunyuraho kugira ngo tubahuze ariko nagira ngo nkwibarize Karemera wowe utashye uvuye muri Congo ukagera iwawe ugasanga umuhungu wawe arahari utazi uko yahageze batarana kubwira yuko ari Mukarwego wari umufite ubonye umuhungu wawe wumvise umeze ute
narishimye birenze urugero kandi n'uwo mwana w'umugabo arakuze ahora amunyishiza amumbaza afite n'umugore wo muhungu
ubu se nibwo bwa mbere mumushakishije muhano ku ijwi rya Amerika cyangwa se hari ubundi buryo mwakoresheje mbere bwo kugira ngo mumubone
nta bundi buryo twakoresheje njye numvishije agasaro kaburaga numva wamunshakira kandi nta handi hantu nashakishije ni wowe numvishije ko yuko uzaga abantu benshi cyane baburanye
yego tuzagufasha rwose nzabikwijeje kugira ngo tuguhuze n'uwo mugira neza wakurebeye wagukugereje umwana wawe mu Rwanda muhungukanye reka nkwibarize ntabwo inka ziratangwa ziragabwa nta uzisaba kandi rero nta n'inyiturano y'urukundo ibaho ariko nagira ngo nkwibarize uyu Benedetta Mukarwego ushaka birumvikana urashaka kumubwira ko yakugiriye neza ni iyihe nyiturano umushakira uramushakira iki muri makeya
ndamushakira kugira ngo mushimire ariko nanone Imana mubonye Imana nayo nayishimira kandi n'uwo muhungu wanjye aramushaka cyane
rwose tuzakora uko dushoboye nizere yuko Mukarwego niba kiriho akumva niba kandi hari n'undi umuntu waba uzi umwana w'umukobwa n'umudamu w'ijigije witwa Mukarwego Benedetta wakomokaga muri komini ya Runyinya mu majyepfo y'u Rwanda ubu wagomba kuba ari nko muri Huye mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda wamumenya yatubwira hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika Lambert Karemera rero ndagushimiye cyane kuba warizeye kino kiganiro cyanyu agasaro kaburaga ngaho ugira urugendo rwiza
mu by'ukuri ni ukubashimira no kubasabira ku Mana
agasaro kaburaga kabonetse
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga uwitwa Ntwari Emme yaraduhamagaye hano ku ijwi ry'America ashakisha umuvandimwe we ariko ashakisha n'abavandimwe ba papa we bashobora kuba bari muri Tanzania. Inkuru ya Andre Ribakari wavuye mu Rwanda akajya muri Tanzania akagaruka mu Rwanda akomotse Burundi ariko kandi akaba ari nyakamwe abavandimwe bose bashobora kuba bari muri Tanzania twabanje kuyibwirwa n'umuhungu we Ntwari.
Papa batandukanye muri Tanzania, papa yari yaje mu Burundi basigara muri Tanzania aho bita Tabora ubukene.
Ari aho ngaho papa wari he?
Yego turi kumwe.
None se ubwo amakuru ya bene wabo batandukanye se uyazi kukurusha nimba umwana we?
Oya ntayazi, nawe azi amazina yabo kuko batandukanye kera. Nakoze igereranya kuko arakuze ntago ari kwibuka neza, numva bishobora kuba ari nko muri 75.
Ariko se ashobora kumvugisha akambwira byibuze uko batandukanye?
Yego ya mwavugana.
Wamumpa gato?
Muraho.
Amakuru mzenye?
Meza ni meza, namwe muraho.
Turakomeye, ni Venuse Nshimiyimana hano ku ijwi ry'America. Uwo muhungu wanjye arimo arambwira ngo arangisha abavandimwe banyu mwaburanye. Andrea Ribakari, abo bavandimwe bawe mwatandukanye Tabora ya Tanzania mwatandukanye mute? Abo bavandimwe mwatandukanye mute?
Yohana basize jewe nda mu Burundi,
hanyuma ubasigayo ntiwongera kumenya amakuru yawe? Uribuka umwaka mutandukana? Niki cyatumye ubasiga muri Tanzania ukajya mu Burundi?
Icyo gihe nagenda gusonga ite upaga sa gutyo sinzi ubu nari muri ari muri kiyo nari mfite kinga nkoresha ngeze mu Burundi rero yakomeye sinasiga vuba nyine.
Hanyuma uva mu Burundi uza mu Rwanda?
Hanyuma mva mu Burundi nza mu Rwanda.
None se kuva muri 75 kugeza uyu munsi nta kandi gakuru wigeze umenya ka bashiki bawe na barumuna bawe wasanga ari barumuna bawe? Ndibwira ko nka minani yashobora kuba ari umutukuru wowe urambwira, nta makuru yabo wongeye kumenya?
Reka nta makuru nongeye kumenya hari na gato kuko narakurikiranye sinzi kumujyanye ndike.
Ntabwo wigeze umenya ko yenda nabo bashobora kuba baratashye mu Rwanda bakaba bari aho ngaho mu Rwanda?
Oya ntabyo namenye kabisa.
Nta bandi bavandimwe mwari mwarasize mu Rwanda mbere yo kujya muri Tanzania?
Ntabo.
Mbere yuko muhungira muri Tanzania mwari mutuye hehe?
Twari dutuye ahantu muri komine Ntyazo i Mugina, icyo cyari perefegitire ya Butare muri komine Ntyazo ahantu hepfo i Mugina.
I Mugina muhava kubera hari inzara, hari imirwano, hari
ntabwo bivuze ari mbafite. Hari batata wacu bavukana na papa kuri nyina batavukana ku isi, ntabwo bamereye neza.
Uhitamo gusuhuka urigendera?
Papa w'umuryango wanjye neza.
Ufata umuryango wawe ugenda ari Nyiramatabaro? Umuhungu wawe yambwiye amazina menshi, harimo Nyiramatabaro, harimo Minani, harimo Nyiracumi, harimo Mukarusine, harimo Mutungirehe, hakabamo Mukanyandwi na Kamanayo, na amazina menshi. Bose ni abavandimwe bawe?
Turavukana neza kuri papa na mama.
Bose bariya urababwira uti nimuze duhunge twigendere duhunge abene bacu batumereye nabi?
Hamwe na mama icyo gihe.
Na mama wawe waramujyanye?
Ntaramujyanye, ahubwo yapfiriye gusa bukenshi.
Komera. Ubwo rero komera. Muragiye bose, mugiye ukene, muravuga muti turatura hano kugira ngo bazadutsinde ikagina ya Ntyazo? Nta kanunu kabo wongiye kumenya? Nta muntu ukomokaho muri Tanzania aho ngaho kene wabara kubwiye ati bavandimwe bawe narababonye? Hari abanyarwanda benshi bavuye muri Tanzania bari mu Rwanda, nta wigeze aguha amakuru y'umwe mu bavandimwe bawe?
Nta n'umwe ntawe ndabona nabonye.
umwana wawe ntwari yeme niwe wahamagaye hano ku ijwi rya Amerika tubwira ati ndarangisha mukanya navuganaga nawe ariko atangiye kukumbwira ndavuga nti mpa nyirubwite nivuganire nawe ntwari yavukiye Burundi yavukiye Tanzania yavukiye Rwanda yavukiye
ha we yavukiye Burundi
kubona uwo muhungu wawe adafite ba nyirasenge ntagire ba nyirarume kuba ndi muri Tanzania ntabwo bugeze ubu guti uyu muhungu wanjye reka njye kumushakira abanyirarume na abanyirasenge aho bari ati ni kubamenya
kandi undi mu Rwanda nyine
u Rwanda se ntiwarusohokamo ngo ujye kureba aho abavandimwe bawe bari
ntabushobozi mfite wo kumenya gutambagira mu Rwanda hose
bitabaye iby'ubushobozi ariko gushaka uragufite
gushaka ko ndabifite aho gusa ubushobozi niwo ndafite
nyibwirira wa musaza we kubaho utari incika ariko usa nayo ukabaho ntabavandimwe kandi wari ubafite kubera ko nta makuru yabo uzi uduhe nk'impanuro na hano ku ijwi rya Amerika hari abandi basaza benshi bagomba kuba bameze nkawe nabo badafite imiryango kubaho utagira umuryango gakuru udafite umuryango kandi umugabo wabigeze umuryango wumva umeze ute ni iyihe mpanuro
nababaje kubera nanjye ntabwo merewe neza cyo cyatumye nyine ngo nkurikirana nyine ndagukurikirana umuhungu wajyaga gukurikirana nyine akubaza nyine we nifuza kuba namenya nanjye mbona kuba muri abo bose yabuze n'umwe yaba akiriho hari n'uwo mwana wanjye yenda yaranashatse yenda yaranabyaye simbizi yenda yaba akiriho
Muzeri Bakare ndagushimiye cyane ko wafashe kano kanya kugira ngo tuganire hano mu kiganiro agasaro kaburaga urakoze cyane
nuko nuko nawe urakoze
wansubiza uwo muhungu wawe nkamusezeraho
alo
ntwari yemeye urakoze rero maze kuvugana na papa wawe yampaye amakuru yose nari nkeneye kandi wakoze kumutwaza ijambo nicyo kubyara bimara ngushimire ko waragize umuhate wagize umuhate ukomeye cyane amezi yarashize ari menshi ariko turashize turavuganye ngaho rero ukomere uzajye ukomeza wumve ijwi rya Amerika
yego mukomere namwe nzakomeza nyumve
agasaro kaburaga
nyuma y'imyaka hafi 40 yavuye mu Rwanda Andrea Ribakare harabari bakimwibuka bamwumvise avuga ku ijwi rya Amerika baramumenya amakuru bayatugezaho kimwe no ku muryango we inkuru y'umuvandimwe umaze imyaka 40 utabona yakirwa ite nimumve Amoni Nkiriyehe atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Muyira akagari ka Migina umudugudu wa Bugina Uyalo?
Ndakumva.
Ni Nkiriyehe tuvugana?
Yego niwe.
Ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga. Nari nguhamagaye kubera ko sinzi niba ari umuhungu wawe yarampamagaye ambwira ati hari umuntu wacu warangishije mufite ambwira ko yitwa Andrea Ribakare nararebye nsanga koko Andrea Ribakare yaraje hano mu kiganiro agasaro kaburaga ubwo rero nagira ngo nkubwire yuko Andrea Ribakare koko yanyuze hano yanyuze mu kiganiro ashaka abavandimwe be ubwo nawe uri umwe mu bavandimwe be rero
ni data wacu rwose
wowe uri se wabo
oya we ni data wacu data wanjye
ni ukuvuga yuko avindimwe na papa wawe
na papa unja
yego mukaba mwari mumaze kingana iki mutabonana
ese kugira ngo genda namuzi
ntabwo umuzi
niyo ntabwo umuzi yagiye nkiri umwana mutoya
ariko se abo bajyanye ba urumuna be bakuru be se cyangwa na nyina bo urabazi hari nka ba mukasine ba mukanyandwi ba kamanayo abo ngabo urabazi
niyo ntabwo mbazi nanjye mbabwirwa n'abakecuru bakuru bo mu muryango
yego hanyuma se aho ngaho mu Rwanda ahafite umuryango ubu ngubu nimbahuza muramwakira mu arabona umuryango ko navugaga mu kiganiro ko asigaye ameze nk'aho ari nyakamwe
buriya rero njyewe bamaze kubyumva abantu bamaze kubimbira byaranshimishije kuko yaba ari nawe muntu mukuru twabatumanye mu muryango rwose
mwaba mubonye umutware w'umuryango
ni ukuri rwose byadushimisha twamwakira pe
yego
twiteguye kumwakira rwose kuko nari narabibwiye abandi banyamuryango batumi karibu kora ibishoboka byose naboneka umva uzakora ibishoboka byose tuzagufasha
ubuse iyi myaka yose mwamaze mu mutaza makuru yabo bene wanyu bagiye muri Tanzania mwumvaga batakiriho kuri mwebwe cyangwa se mwumvaga mugifite icyizere ko hazaba harukiriho
yewe nta cyizere cyo kuba twari dufite dukurikije uko abantu bagiye batahuka tugategereza tugaheba ni nayo mpamvu twari twararekeye
kuba we atararekeye agakomeza agashakisha ariko nabifashijwemo n'umuhungu we witwa Ntwari Aime nibutse abumva ijwi ry'Amerika wo Ntwari Aime niwe waje mbere aranshaka arambwira ati mfasha gushaka bene wacu bagiye muri Tanzania bajyanye na data biza kuba ngombwa kumvugana na se kugira ngo asobanurire numve neza aho ikibazo kiri kugira ngo nshobore no gufasha n'abandi bamwibuka no mpamvu mwashoboye kumugeraho kubera yuko mbangira ngo umuntu ambwire ampa makuru ahagije yatuma umuza mumenya kuba uwe yarabashakishije akaba babonye uyu munsi aho mu muryango urambwiye uti twiteguye kumwakira kuri mwebwe bizagenda gute murifuza yuko yakwimuka akaza aho ngaho mu majyepfo y'u Rwanda aho yavukiye aho ngaho ntaza kongera akahabona akahahumeka kumva umwuka waho kwanywa amazi yaho kanywa inka zaho murumva bizagenda gute
rero twebwe twifuza ko yaza
yego
ariko bibaye na ngombwa akatubwira aho ari tukamusanga akaba atuye yenda afite ubuzima abayemo akifuza ko yaza hano ariko akamenye ko tukiriho tukabonana nawe akaza akadusura natwe tukajyayo tukamusura
yego
icyo yakwishimira kwambana nawe tukamufasha ni ukuri tukamugenderera nk'abana be tukamusura ariko ashatse no kuba hafi yacu nabyo turabyishimiye twamwakira
noneho ndumva ibyiza ibyiza nuko waguma hafi ukaguma hafi nkamushaka nkareba ko nawe ari hafi ngiye guhamagara ndebe ko mubona naba ari hafi ndagira ngo mbahurize hamwe hano mu kiganiro agasaro kaburaga ntabugize aho ajya byose tubirangirize hano kugira ngo ibyo byishimo ufite ubikomerezeho utegereze rero hanyuma muhamagare nsabe abamfasha bamuhamagare hanyuma umubwire
ni kuri telefone ndayifite mu biganza murakoze kandi
abari ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko Andrea Ribakarema mubonye ko ategereje igihe kirageze kugira ngo ahure n'umwe muri bene wabo yasize mu Rwanda hashize imyaka 37 ya Monde Nkiriyehe ari mu mudugudu wa Bugina mu karere ka Nyanza
ategereje n'aka
alo
karame
Amoni Nkiriyehe nari nagutinje kuri telefone nari ngishaka mwene wanyu Andrea Ribakare ari kuri telefone namubonye ari hano
yego
muri hano mwembi mu kiganiro agasaro kaburaga Andrea Ribakare uranyumva
ndakumva
nagira ngo rero nguhuze kuri uyu munsi na bene wanyu barahukomoka intazo uyu nguyu umuvugana ni mwene so wanyu witwa Amoni Nkiriyehe Amoni Nkiriyehe suhuza uyu mwene wanyu Andrea Ribakare
musaza muraho muraho n'amahoro ndirende Amoni Nkiriyehe mwene se buturo se buturo ni murumuna wawe
yego
none rero twumvishije itangazo ryawe urangisha ushakisha umuryango biranezeza nk'umuntu usigaye ku isambu
Yego.
None rero twifuzaga kumenya aho uri nk'abanyamuryango wawe, abana bawe, abahungu n'abakobwa turahari.
Kane ko numva ngo ntamuzi sinzi avukana yase avukana ibugina se.
Yego mvuka hano ibugina nyine ndi umuhungu wa sebuturo ntabwo ndi wagiye ndi mutoya.
Ah. Yego yego ndakumva sebuturo ndamukumva nka nsa n'umwibuka.
Ni murumuna wawe sebuturo nakaje Amiyeri.
Ah nakaje Amiyeri.
Yego.
Kaje nacyabaho se.
Kaje yarapfuye.
Hey,
yariko bana abana turahari.
Akundi nuko nuko.
Ubwo ugiye kuduha umwirondoro wawe tuzagusure.
Umwirondoro ntabwo turi buwutangira hano mu kiganiro agasaro kaburaga kubera impamvu zo kubungabunga umutekano bwite wa buri wese hano icyo nshinzwe nyuma yaho nukuza kubaha nimero za buri wese kugira ngo mushobore kuganira mwiherereye muri kambere muvugane muvugane aho muzahurira ibyo nibyo muri bukore nagira mabwire ko umurimo wanjye hano nihurangirira uzakomeza mu gushakira abandi bavandimwe Andrea Bakare ari kubikiza igikomeye ndagisohoje nagira ngo nkubaze Bakare umuhungu wawe ntwari ari hafa aho niwe waje hano mu kiganiro bwa mbere avuga ati nimushakira abavandimwe niba ntwari ahari nagira ngo mubaze gatoya wa mumpa
yego
allo oui ntwari yeme uraho
ndaho ndashimye imana byandenze kubyakira
wabikurikiranaga byose wabyumvise ko papa wawe abonye umuryango ahungaho mu Rwanda arimo avugana n'umuhungu wa se wabo witwa Amoni ngiriyehe nabwo n'umusaza n'umugabo w'igikwerere mukuru nshatse kukuzana mu kiganiro gasaro kaburaga kubera ko ari wowe waje hano ibi byose niwe byaturutseho ushakira papa wawe umuryango urambira uti byandenze
Jandenze na ndukumva namagambo yabuze ariko ndashimira Imana kuba mbabonye
ngaho rero ukomeze ushimira Imana nicyo cyangombwa hanyuma witegure n'uwo musaza kugira ngo muzabonane na bene wanyu
ndashimira Imana cyane nkashimira Radio ya Amerika na Venuste Imana ikongerere imigisha pe
urakoze cyane nawe iyo mugisha tuzayisangire nagira ngo rero unsubize papa wawe kugira ngo asezeraneho na bene wabo gatoya iminota mikeya turimo turasiganwa n'amasegonda ariko mumpe ado
kara
muzehe Bakare rero nagira ngo ngushimire nongere ngushimire ubwizige n'urukundo wagaragaje no kwihangana muri iyi myaka yose ariko burya ngo rutegaminsi rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa ntago rero wategerereje ubusa urabona ko agasaro kaburaga kaguhuje n'umuryango nagira ngo ngushimire ubwo bwizige kandi ngusezere wari cyo ushaka ko ukongeraho mbere yuko usezeranaho na nkiriye he
yego ndeka none
karame
none ndakubaza
ndakumva
mu mahanga so bazaboneka hawa wa Roma
abo mu mahanga nibyo nakubwiraga ngo ukoro yacira abagabanya yini ntambwe ya mbere tuzakomeza ntabwo tujye duhagarara gushaka abantu babuze baburanye nababo ntabwo ari igikorwa cy'umunsi umwe sikijoro rimwe ni igikorwa gihoraho hanyuma Imana yamana abantu bakaboneka turakomeza tugashakisha n'ubu rero nawe basigaye muri Tanzania ndakwizeza ko niba harukiriho tuzamubona nicyo mvuga umuntu wese ukiriho
azaboneka uwo tutazabona ni witabye imana ariko hari nabitabye imana tumenya ko bitabye imana tugahumuriza imiryango tukayifata mu mugongo ndakwizeza rero yuko tuzakomeza kugushakira abavandimwe bawe basigaye muri Tanzania naba bari Burundi abatwumva muri kano kanya waba yibuka umuvandimwe we witwa Andrea Ribakare yaza hano ku ijwi rya Amerika akatubwira yuko hari cyo bapfana nkiriye ngaho rero ni uyu wowe hari cyo ushaka kongeraho ndagira ngo mbasezereho hanakira abandi mu kiganiro gasoro kaburaga
icandere ngusaba nuko nyine tubonana uduha kuri telefone kaduhuza kuri telefone nomero zanje niza izanje bakazibona nizabo nkazibona
ibyo nabikwemereye
wundi icyo nongeraho imbere ya byose ni ukugushimira wowe kabiri no gushimira Radio Ijwi rya Amerika ubundi Imana ikomeze iguhamagara amazima kuko ibi byose bikorerwa mu mubiri muzima guhamagara amazima kandi radio yanyu turayumva cyane turayikurikira mu Rwanda turayikurikira pesa
oh ni byiza cyane
rwose ubu nzajya nyikundisha n'abandi kuko yeyo niboneyeho ibyiza abandi batari babona
oh
ndishimye ubu bwandenze abanyamuryango ndababwira amarira yaje bwandenze ndetse kumva mbonye data wacu ari ni generali kigende mukuru mu muryango kandi mfite imyaka 57
bwana ngiriye he ibyishimo byawe ni byacu hano ku ijwi rya Amerika kuba utwijeje kuzakomeza ukurikira radio yanyu kubuzayikundisha n'abandi kubutubwiye yuko muyumva muri benshi ni mwebwe dukorera ni mwebwe tubereyeho ntacyo twageraho mudahari twese twubakira hamwe tugasenyera umugozi umwe kugira ngo dushobore guha abantu kwizera no kubaho gukwiye ngaho rero mwese ndabashimiye hano mu kiganiro agasaro kaburaga hamwe n'abamfashije kugira ngo nshobore kubahuza nawe Ntwari ndetse unshimirire na Emmanuel Mugisha wa telefone kenshi ambwira ati twumvise yuko dufite umuntu wacu witwa Andrea Ribakare. Emmanuel Mugisha rero nawe umushimirire nawe Andrea Ribakare ndagushimiye ngaho mukomere mugire umunsi mwiza.
Yego ngaho mwakoze. Nishimiye kukumva nubwo tutarabonana. Imana ishimwe gose kwa muye n'umunyamuryango.
Oya Imana izabikora tuzabonana imbona nkubona amaso ku maso turakwiteguye.
Radio murayinyambuye ariko nabuze uko mbigenza kubera ibyishimo mufite nkiriye uwo muganira ntabwo ari Andrea Ribakare ni umuhungu we witwa Ntwari Aime niwe uhishe ufata antenne arayigabiza ari kubavuga mu Kinyarwanda ariko mbuze uko mbigenza ndabaretse kugira ngo muganire buryo umwana uganira na se wabo ntacyo wamukoraho Ntwari nimukomeze amasegonda 30 hanyuma musubize radio y'abandi nanjye nkomeze nyikoreshe mbwira bumva ijwi rya Amerika bwose ibikurikira mu kiganiro gasoro kaburaga nimukomeze
umva nishimye byandenze Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro
pe nishimiye kuko umva cyane ndetse ntegereje no kuzakubona Imana ishimwe cyane no kuba Venusta duhuje ibindi bwo araza kuduza turavugana birambuye
yemwe kuri rwose naduha imirongo turahita tuvugana na imitiye turashaka arahari rwose ndakuvugisha reka twe kumugora tumuha akanya akomeza akazi ubundi Imana yo mu ijuru ikomeze iguhamagara amazina
murakoze cyane rero ngaho umunsi mwiza naho mukanya mukomeze muganire muri kambere
amen
Agasaro kaburaga karabonetse Agasaro kaburaga karabonetse
ahantu dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga mbashimire kuba mwagikurikiye muri benshi iki ni ikiganiro cyanyu
nawe niba ufite uwawe wabuze hamagara ikiganiro agasaro kaburaga numero ni 00127743461 nongere nyisubiremo 00127743461 naho utaha mwari kumwe na Venuste ishimiye Imana.